blogsnap.com.
Hey, mama, mama, nyenyekevu haimanishi ni mwoga Bwana.
Upole haimanishi niwe mjinga tena.
Ujasiri haimanishi niwe kiburi.
Karama yangu haina maana nidharau wengine tena.
Umenitenda ukarimu Bwana wewe. Roho yangu imekufurahi.
Umenipa hekima kujua yajayo. Umaarufu usinitetereshe.
Still Lord to you.
Jamae, jamae,
amenijaza imani Baba. Imani Baba, amenijaza imani Baba. Amenijaza imani Baba. Imani Baba, amenijaza imani Baba.
The lead of my journey, yani safari ni wewe tu.
Exclusive
na tena bila wewe, safari yangu itadorola.
Nipe imani, hambo nafsi baki moyoni.
Nikijikweza, ulinielekeza, nitadongoka. Umenitenda ukarimu Bwana wewe. Roho yangu imekufurahi.
Umenipa hekima kujua yajayo. Umaarufu usinitetereshe.
Still Lord to you. Amenijaza imani Baba. Imani Baba, amenijaza imani Baba. Amenijaza imani Baba. Imani Baba, amenijaza imani Baba.
Utindaga fijo wekana wetata walugano. Imisi mdodo vitu. Zumbe Yesu umenijaza imani.
The Mixing Doctor.
Exclusive from VoxMac.com.